Okay, chenda katanyo se munana Metro FM esanyiriyo we bali kubiranga ku muri ku mukutu muuli zamwe bali kubiranga mu ikomideko program nachivuga tuba tuguse ateme tutunulire ensonga ezenja ule zikwatagana ku nkula kulana ezikwatagana ku byobufuzi ku byobukulembeze ateera mu ngeri yemu ne ebyenkula kulana okutwaliza awamu lunaku olwaleero lwakubiri enaku z'omwezi ziri mwenda omwezi gwa 12 oba December mwaka 2025 tugenda tambula mpaka saa zigenda kuwera mukaga ezemi sana na tutunulira yawulo nga bwe zitambula mu ggwanga okutwaliza awamu nze Kabye Ronald kula wamalakaya atasobodde kufiira nafe olunaku olwaleero ate tujja kubeera nga oluvannyuma twegatibwako omugenyi waffe mukyala Margaret Nalubowa okuva wali eri mu Busiro East Constituency akwatidde ekibiina kya Uganda People's Congress flaga ate okubeera nga akiikirira aba Busiro East okutwaliza awamu buli lukya oyinza okugamba nti n'ekibiina kya NRM ababaka baba bayita wano opositive eyongera nalabe Jacqueline Mbabazi mukyala wa John Patrick Amama Mbabazi yaliko Prime Minister w'eggwanga Uganda nga naye bamulangiridde kubeera nga ate akiikirira abannafa abakuze mu myaka wali eri ate mu bitundu ebiva mu bugwanjuba bw'eggwanga mu Western Region yeyiseewo naye anopositi mu mbeera eyo yennyininyini campaign zigenda maaso abakulembeze bagenda maaso n'okubeera nga bakampeininga naddala ku levo y'obwa president ate n'ababaka ba parliament okutwaliza awamu mawulire gennaakafuna kati kiwandiika ekiva mu kakiiko k'ebyokulonda bwe batyo ate abadde yeesimbye ku Busiro East ku bendera ya National Unity Platform ku flag ya National Unity Platform nga si mulala ye Matthias Walukaga abadde meya we Kyengera Town Council akakiiko k'ebyokulonda bwe katyo kamukanyuze wabweru bamudinominatinze nga bagamba nti empapula ze teziwera kusinziira ku bbaluwa okusinziira ku nsalawo y'abakakiiko k'ebyokulonda eyakolebwa ng'ennaku z'omwezi 25 November wabula ng'olunaku olwaleero olwoolyawo lwefulumiziddwa bwetyo bweraga egamba nti okusinziira kw'ebyo ebireeteddwa n'ebirambikiddwa biraga nti nno omubaka Matthias Walukaga tayina era n'ekiseera weyanominatingibwa ng'ekipapula kiyatwalayo kya presenting okubeera nga nominatingibwako kyali kyaggwako dda kuba yali yasaba okuyingira ku machua entry okusoma so kati akakiiko k'ebyokulonda bwe katyo Walukaga race agivuddemu eya Busiro East kitegeeza ki kino kitegeeza nti no Busiro East kibiina kya National Unity Platform tekigenda kubeerayo na mu candidate n'omu bwe kitegeeza kuba tewabeerawo waazi oba tewabeerawo oluwenda lugamba nti singa muntu bamujja mu kalulu ako ate muddayo ne muleeta omuntu omulala okubeera nga nominatingibwa waazi teriiwo tebagiteekawo eyo so National Unity Platform ndowooza kati awo erina kunoonya muntu gwegamba nti oba ono gwe tuwagira oba okubireka neegamba bali eyo mufaafaagane mugende mu maaso ate mu kalulu kano eno ngenda saba mukyala Nalubowa ate atubuuzeeko Margaret ngenda musaba atubuuzeeko tutandikire awo ali mu lwesi neeyo naye ali eyo naye ali mu lwesi eyo mu Busiro East naye gyagenda okwesimba ku kibiina kya UPC gyewesimbye
kale mpoza kubatuuliriza
neyanze omukisa guno ogumpeereddwa Metro FM
genyabo
9:8 banyabo ne bassebo abali abawuliriza mbalamusizzaako buli omulimu baze emimu gyatuusaako engalo mwena nsaba muntekera amatu mumpulirize nsaba okuteesa okulungi n'okuliza okulungi neyanza
racing kati ate ndabanga ebagondedde omu kuba contestant abade baba bemuvuganya naye mwalukaga bamuje mu rokano tejiku westanyu na akamwenyu mwenyu ngagwa avuganya side zeyo oba wenyamira
kale kusokera dala sinza kusanyuka lwensonga ndi munange yateka mu budde nanonye emikono nakasula sente ze simanyi bwenyiza kyogerako era saga kyogerako nyo kubanga kinkubye nange ekikwe wano went today na yenga of course katugende tulapa matika sigagamba kubanga matika igasawo sise bantu setu salawo okugaba ati lese ngondede sija kyogera nti lese egonze kubanga tukyali wantu kumi na babiri abasigaddemu kitegeeza nti fena tulina kudda ku ground tunonya akalulu tuleke bannabusiro isi omukisa buli omu asalewo okusinzira ku manifesto ku ideas zenna tubaguzizza naye nga ndi wano kusaba kalulu kubanga sawa yakusaba kalulu sagala nebuzebuze sagala mpiteno mpitene ebbali bannyabo ne bassebo abali ku Metro FM amanya nze naluba Margaret muna Uganda People's Congress eyesimbyewo okukwata entebe ya Busiro East okutikira Busiro East 2026 bia satu mungumu basipo ni banyabo nzenezi mbio na abami siri mulesi ya bachala ila nonyo kumpa akalulu ampuliriza ayala mpulideko nata ampu ya kakendo kumpuyo mnundi ogusosu wano kumeto FM nzenezi mulesi ya basajja nzenezi mbio na basajja katufika demu mulesi chitegeza antukumi na wavili okumi na katu wabavu deko nemba aniriza ambaga izo kuteso okulunji no okulizo okulunji.
Okay, tuyanza nyo wevale kubira nga ate unako rwalero ze mstudio za fe obogira ko ate naba uliriza aba fe okutwaliza awamu bafali babasaba ugendo kwe simba wo I mean bichibi babasaba okubira nga mwe simba wo bichibi waino okutwala yu
soke la dala bwa baga baga maete liwandi nenga elevo ne olevo elimasi kiyikamba kibatu wandikirako nti o level ne e level eri mas ne basaba nti verification okuva mu UNEB era nganze mu Uganda People's Congress ekibiina kyange ekya UPC okumpa card naina kusoka kweta ipapo zikakasa nti ebisanze byombiina kati kyesimanyi ababa akola batya kubanga era mwe wenyini olupapula mwe ati kakagamba nti bwa asomera mu Uganda nikutakola verification kalimu kakati simanyi bamuka bakati bakatunulira tebatunulira ennyo okusinga simanyi.
Okay, UPC etya
UPC eri bulungi tujatuli ku Uganda House era bannyabo ne bassebo abategedde amatu ku Metro FM mwena bannange mujje tukomewo tuzimbe ekibiina kyaffe ekibiina mukimanyi buli omu amanyi ebintu bya UPC byeyakola mu Uganda mu Uganda UPC yakola buli kimu mu myaka etaano kyemulaba kyemuwulirako ekikwatibwako ekitunulwako nga kya UPC yabikolera myaka etaano emyaka etaano gye yakomawo mu buyinza okuva mu kyana paka kyana mu etaano yali recovery na kumaliza ebyetaamaliriza naye ngaebyo byonna projekiti za UPC zemuwulira byowulira ebirungi engudo ennungi amalwaliro amalungi amasomero amalungi buli kimu yatukola myaka etaano nga gavumenti ya UPC bwesuubiza nti buli kyamani wegomba mwesikuuta munaku satu sikuuta betuuse kugombolola so nuna nisongi banyawa ni batu wanzo kuja wanemba saba akalulu kukadi ya UPC nze ngomi zile wabia afari na suma hisuro mlu njoyu nye ngamba luachi nze katiagale ichibina echoku ingiramu basi gila mchune china hisuro mungu nwensu okutali kilako nenjo kilako atine chilango vukule mbezo vuchi aliku vankaga mwe vili wachiru manji chitakitake kwa ya miaka nkaga mbubwa mbubu izo mwale miaka ana nosu kange chumina chicha emiride echiru land management ya linunji nga atina bachukule mbila bachiaga atina nga baga NC ya wene guanga liyawe na wensu kwa nyawa neba seba wabahuliriza UPC echari wo dala.
Okay. Bichi biolaba era biche bya kusikiriza okubeera ngo gamba nti kati kangende ndowooza obuweereza bwange mbukolere mu Busiro East. Busiro East biche bigiruma bigina buzibu ki?
Ekisookera ddala nze ndi mwana nzoa ya Busiro East mbadde ndi ofisi ya Busiro East ebyo okunoonyeza abantu akalu okubitunuye byetegereza emyaka kumala emyaka 20 nga nonda ebisanja bina mbusiro east nga netegereza unajja nabalimba kino unajja nabalimba kino unajja nabalimba kino ngamba nedda gole kila watu segunyuma kati nze munabusiro east nzaba yo busiro east kanyambale ngato yende namuze nsaba application eri abanabusiro east mbasaba akaluka busiro east Ebi soke ya longa mbebitu nyigiza vingi ila wanuwa mpada akade nja bite mati machinu kushiru
mbwa bite mbete
kusoke la nila mbusiro isti awa kutuali tuunda waka chendo oza natumena mtima kwa mbusiro isti eova secho nga wane vio kula vingi nyo ni watu elavira nga watu kana maluku watabai binala hila
elavira vile
nga akula vivye kakati nenga amba luwa chidradra tusigarize mabega nga nafta ebisanze bakutwala wali nafe tusobola okuba nga tubirina bino byonna bakidde mito twakisebijjayo ninkwate nange nensandika okunonya nenoonya bendera kusookera dda bakwali kunonya bendera okusookera ddala yekibiina kyange era mukama nansobozesa ne bajimpa ne bawe bamajimpa nenoonya nomination isi kati ndi mulesi nsaba kaluka buso isi banjama ne basobo busiro isi tuli kumpi n'ekibuga fe tusuza bannakibuga naye busiro isi fetu ine ngude singo bubi wadomba kapa venta kula ngudo na yomu lingu kwa kubanja na kujuki za government tena iti lana wawo mtu ainzo kubaga katukwe kisa mbaka abadeyo aina agamboka kwe santi mwayanzi ba yamda mweye ya baba sincere ya kubba luachi omaze bisanja bisanja katula mze bisanja chokuna nguwa sababu kuma kule mgovernment yomu mtu ya kubba ekitegeza nti tujja kwongera tubeere bubi nnyo mweza emyaka tubaza emyaka twakona n'essanyu lingi musajja wa kitiibwa musajja wa kabaka musajja wa sini ya kanso ne tukuwa constituency ekisanja ekyasooka nogira musuubi awo tuza muna yeeta ne bakwetegereza akyetereza ekyokubiri ne tulinda kitina ketwala olugidde mukadi ya dipi kati kadi nupu we yajja nga yeeriko yeeriko abeera awo nga alina waategedde mu kasonda naabuukira nuupu bana ne bamuwa akalu ndesa akamwa agala ngulinde ne bamuwa akalu na kati okyatugamba ekigambo ekyo kimu nti yatubba yakubba onoonyaki mu gavumenti eyo nga tuyaba kuweereza abantu olw'okubadula nakubakudaalira nakutujerega kitegeera akati n'olw'ensonga ebasibo ne banyabo n'ekirala nti ffe amalwaliro agaffe tegabaamu ddagala amalwaliro agaffe tuina constituency ina abantu basoba mitwalo asatu mu gumu n'okusoba naffe tuina referral hospital kati ekyo kyo neŋŋamba tuina ettaka kugombola ensangi wakiso town council erina health center fo naye tuli wala wadde naye eri mu busiro east lwaki wano mu busiro east wano mu highways n'ebbiri kyengera I mean Masaka Mbarara Kampala eno Fort Portal Mubende Mityana mwakati awo kubanga tufuna accident omuntu afuna accident wakati wa Nkozi ne Kampala baina muza Nkozi bamulago kati omuntu afuna accident wakati wa Mityana ne Kampala aina kudda mulago kuba mu Mityana wakati awo omuntu naafiira mu kkubo olwokubanga nti oluusi entambula eruddewo oluusi jamu naye nga tuba tulina eddwaliro lyaffe lyensaba ebyensaba mukama nga mpadde omukisa nendayira ngenda okuteekako essira tufuna referral hospital ekyengera town council naye nga ya busiro east olw'ensonga lwa highway busy emugereza ezituyitamu ezo kakati ekyo nobeeraawo enguudo embi ffe muba bwetonya tubakubunkeni natambula nti ebisoto nabiddawo omusana we gwaka tuli ku kizibu omusana gwaka okufuufu enfuufu eringa enfuufu banange neŋŋamba nedda wadde omuntu gavumenti enerayira yonna gyesimanyi oba eno erikoba eddako eya Uganda empya nze gavumenti gyenaweerezaamu yonna nga ndi mu busiro isi nja kubanja nja kubanja ate nja kusakira abantu ba busiro isi kubanga saa kwata mu nsange embalimenti nja bamatiza mwenna naye nna ebintu ensobola okukola nga nkozesa enya busiro isi n'enkonkona ezigi z'ebitongole ebyenjawulo for example nze njakola liigi ey'omupiira eya busiro isi iza naluwa kapu so iti wenewende nemiyo kula ula license uba misole mingi ninga naluwa kapu ya soji kula mungu ni etosu mso kwa sabi tonga wine vijia mu Uganda wina multi choice tuna start time uzi yuwana buwa iti kwa kola ninga guni nisaba inga ato guni njala la mazi guni njala imi jozi nilaka ni mkwata mso ya ngomba baka ninga mba katinta doi price wedi timu esatu ezoka Esoka noga mande jafuna kakade
mucho ya kutumbula bitone
bingi mama zeni nze soke da mkwa vya mikono killing njagala wachiri buli muntu atule munjuye nga ine chuncha so kukula mtu wego alime kusunule ya kugena kuno nyamulimu angeze kumeto FM wali onde wawajuleda niyo bango soko SM kono jono vongo kore chintu chono chumaketinga nufuna senti nuwele omwana nusumese omwana bingi ombaka vya sobo lukula kenda kutena mnisawi
Yupi singa tuvude ku bidio tutegedde manifesto yo tegedde
tutegedde
kakatono era mukyala na lubo wono wali ku kadi ya UPC UPC teyasobola kuleta mubaka teyasobola kuleta mu candidate kubwa president nga UPC mwina we muyimiride omugamba nti ono kati gutugenda okubeera wago twasalako gutwasalawo ng'ekibiina okubeera nga tuwagira mukaluru kanina akabo nake tuliko
otaita mukulembeze so mukulembeze wa fada chatugamba nti era nabo watunula bwe yachaza kona ibo chagulani mwakokolo ya musaba nti osobola okunyamba nange ndi ku ballot paper nange nwana genda ku chi
ku ballot paper
akati sawe mchayi ku statement eyo mukulembeze afuna jana gaba naye nakuziweddeyo esubiro genda kubali sepali weddewo nzone president mwengendo kubele mabega nafu gwendo kula shi
okuwagira
leka techo statement ndio tenu wakuvao mbange ya siti nubo gina mpresi mauli tuwai wa chiteka nti nizona people's kumu sekenda genda kubali sepali president kati echo tusha ino enaku esuba mwasatu katikatu linde
nga UPC baga amandi mpulira bagamba wano mu Buganda wano mu Central amanyi ga UPC gakewa kati era busiro East na yeri mu Buganda in fact ezo zimwe ziri mu Central kangambe Buganda mu mutima gwa Buganda mwenyini nyini kuba waliyo nakasozi na emikolo gye tumanyi bulungi ebikolebwayo nagalabi n'ebirala era omumaga mambo n'ebitabo birungi ne Buganda waneeno teriimu bulungi olowooza tekiikosa akalulukko nga ggwe oba wakyetegekera era omanyi nti ne solution yakyo weeri
kakati kansokedde okuddamu ku kiki ebitabo bya Buganda era neyanze omukisa guno ogumpeereddwa kakati senga bana Uganda People's Congress ebintu mwe byakola bakati tunakoza nti tulizaalibwa byo webiri bye tutamanyi wabituufa siki
sibituufu
kakati ffe ne tusaba nti gavumenti ya Uganda gavumenti ya Buganda ne Uganda People's Congress oba ne famire ya founding father UPC yali first prime minister Uganda his excellence the late mito nyobote batule tusabe nti wabe olukiiko oluvagibwa
Right
Truth and Reconciliation Commission Committee nga bwe kyakube South Africa amazima gaveyo kubanga amazima tegavunda amazima gakola ki
gaveyo
ekintu kive mu ddiiro kubanga tetujja kyewala tetujja kidduka kyogerwa oba kyali tetumali kakati ffe kyetusaba nga ffe basali generation mu Uganda People's Congress ekyo tusaba ebitongole bisatu bitule ffe kati nga ffe abagala ekibiina olw'ebyingi ekimenti bitwakuba ekyakolera Uganda ne Buganda kubanga kati for example kumumi gwa Uganda People's Congress Uganda Buganda twafuna amalwaliro ataano myaka etaano People's Congress ni Mulago Kayunga Gombe Kiboga ne Nakasi aguma ogenda ni bakujjani ebizimbe bikyaliwo structures zikyaliwo bulungi kwega watu wayisula omulungi we bwati twafuna amasomero wano mu Buganda na gavumenti kati gakyaliwo na osomero funako basi nikati yokuleta enku kati bogatagata ebirungi ebyo na kino kibi oba kyaliwo twaga kiveewo mu ddiiro nga mazima gategeerekese waba weyasobya abonerezibwe akodingire temegenda ku ffe abasad generation oba n'abajja emabega waffe kakati ekirala nti okuba nti ekiri popula mu Buganda abantu basima nga bali independent nibawangula sibasiri
Yibe simbao bandi. Nibe wangula independent. Nibaze mno mu independence rate. I mean kukukulwese ya independent. Nibaze ngaba independent. Actually bandi ndoza no kusinga ebibina byofuze bali.
Kakati banya bo nibasiba na buso isimba densa mu mpulirize. Sigama ndi independent ndi wa UPC. National agency maze miaka 10 ananga tshili muchi. Mubuyinza. Kakati nze nyimi ndo ntuddo ano kumuzina kwa Metro FM. Nga nsaba ebibina bino ebirondera mu busiro isi babiri mu gundi mu
Uganda
mu constitution ebikirizwa mateka mbasaba mwenna mwenna gye muli omwami n'omukyala oluvubuka omukadde ompaka lulu
okay
soka netaga wa nufu mwetaga ipi wa anti wa UPC wa jema mwenna mbasaba akalulu banyabo ne basebo okusingira ddala tutunuja busiro isi okujitwala maso tuve mugamanti shina chikade chikade na ye nze nganga mindi mwizi wa byafayo byafayo bidi bidi ngana kati hiso ipitsi save kati UPC weli
okay
wo.
Okay. Okay nga tugenda kumulamu njagala bwe tukomawo tugenda kubera nga tutunulira ensonga ya kalulu nga bwe yimiridde olwaleero tulabye violations ezenjawulo eziri mu kalulu kaneno simanyi ndowooza yonoloo ne kiki olowooza kirina okukolebwa okula nti tubeera n'akalulu ak'emirembe akataliimu kutaataaganyizibwa akataliimu mivuyo akataliimu kubbibwa n'ebirala ebigwa mu kkowero naye nga tukomyewo katusoke tuveeko mu bulango kato.